MAUA Summer
Shit, I'm boy. Nipo ni mama boy.
Gani jinsi unavyojua mapenzi lisoma course gani maana unanipatia kishenzi kote nilipopita sijaipendwa kama hivi mapenzi unayonipa kichwa na kitia uchizi kishep cha kibantu macho kukunjiza I'm proud mbele ya watu unavyovaa unapendeza hivyo vidimpo kwenye mashafi ya chubiza endesha maisha yangu na leseni ya delivery FMC niko live nampenda leo kesho na baadaye nalipa mapenzi na ya mapenzi ndio nafanya mpaka leo niko na
Konae nampenda leo kesho na baadaye ananipa mapenzi na ya mapenzi ndo yanafanya mpaka sasa niko naye hey, yeah.
Nipo watu, hiko kivazi na kikuku wapo kwa mbu Penzi limenoga na zichuku chuku, mchuzi juu Mbuzi kafia kwa muza supu, so what it do? And now we hear dreams comes true Let by gone, be by gone, whatever been through
yeah.
I swear to God, you and him kali na una shine And I'm so glad you're mine
Toto mzuri niko nae, na mpenda leo kesho na badai Anani pa mapenzi yo, na yo mapenzi Come,
I'm going,
baby
Kamzuri niko nae, na mpenda leo kesho na badai
wow.
Na nani mama penzi,
yeah.
na ya mapenzi
wow.
Ndo ya nafanyo pati sasa niko nae hey.